murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukize mwese kandi mbaye ikaze muri iki kiganiro muri Isanga. Muri Isanga rero nshuti banywanyi b'ijwi rya Amerika, uyu munsi nk'uko bisanzwe buri wa gatandatu muri aya masaha tugiye kubaha umwanya mudusangize ku makuru y'iwanyu. Abatari mwaduha telefone zanyu kandi muduhamagare kuri WhatsApp, tubone telefone zanyu tubahamagare tubahe ijambo. Iyo nomero yacu ni 202 241 99 31. Muze rero kutudipa mukurikire radio yanyu kuri FM 88.8 n'ibice bitatu, no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19.22. Mukanya rero ni ikiganiro muri Isanga. Ikaze mwese.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero mwese nshuti bakunzi ba radio ijwi rya Amerika, nkuko nari mbabwiye mbibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Mbibutse ko mwadusanga ariko no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ariyo radioyacu@gmail.com, mukatugezaho ibitekerezo byanyu kugira ngo turusheho kubanogera. Nongere rero mbahe ikaze mwese muri iki kiganiro. Ndabona hari abatangiye kutwandikira, ndabibashimiye rero. Nkabangira ngo muri iki kiganiro mudusangize ku makuru y'iwanyu aho muri hose, haba mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi. Tubwire rero uko byifashe, uko bihagaze muri iyi weekend. Mu gutangira rero nagira ngo mbature aka karirimbo ka François Nsengiyumva, icange, maze rero wicange aho uri hose.
Thank you.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. François Nsengiyumva, harakoze cyane kudususurutsa. Reka tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Anastase Nguhereho, wiriwe neza?
Yeah,
urahagana hehe?
Ndi Huye mu majyepfo y'u Rwanda.
Mumeze mute aho ngaho Huye?
Ya makorari harakazuba kabisa, kameze neza, ariko aranakonje nyine. Bino birarebyirangana tu.
Nibyo wicanze ariko rero kugira ngo byibura niba hari akabeho ususuruke.
Mukanya nibwo mvuye mu isaba tutanya kureba umupira ubundi ahantu ku kibuga, ariko ntabwo ari abafana benshi ku buryo bahakuma urusaku.
Umupira se wifashe ute, uragenda neza?
Umupira uragenda neza, harimo barakinda ntariri nta kibazo.
Ninde nande bakina?
Ni abanyeshuri, ni ibigo bibiri bya Huye.
Nibihe bigo se?
Ni ikigo cyane bita Mwirango, nandi bita Imagi.
Ninde urimo gutsinda?
Aho ngabo Mwirango batsinze, aho ku kigo cy'Imagi.
Urimo gufana abandi se niba atari ibanga?
Ndabazi gufana aho ngabo b'iwacu Mwirango.
None se ikindi wadutangariza ni iki aho ngaho mu majyepfo?
Ikindi nabatangariza ni uko ejo hari ikipe mu Rwanda yatwaye igikombe bita Air Sport. N'ubundi tukaba turi mu byishimo by'abantu bikomeye cyane ya shampiyona y'u Rwanda. Karindwi byadushimiye cyane, byihaye ku bafana bayo, byarabashimishije cyane kabisa, byari ibintu by'agaciro cyane.
Iyo mu majyepfo nawe kandi uri umufana wa Rayon Sport?
Ni umufana wa Rayon Sport cyane.
Nuko
neza cyane.
Weekend iraryoshye?
Yatege nta kibazo, nimeze fresh.
Nuko rwose.
Murakoze.
Ndumva nawe uri fresh.
Ameze neza cyane tu.
Sawa, ubwo ukomere rero, ukomeze ugire weekend nziza.
Nawe.
Urakoze. Twakire na Gabriel. Gabriel, urahagana he?
Ndi ngaha mu Gasekebuye.
Mu Gasekebuye? Aho nahagana he? Ni mu yihe ntara? Ko numva ni mu Burundi.
Ni mu Burundi, i Bujumbura.
Mumeze mute aho ngaho?
Aha ni mpore kweri.
Nuko. Ni byiza. Weekend yatangiye neza?
Yatangiye neza, turatembera, turaganira. Ariko ibintu bimeze neza rwose.
Biraryoshye, mumeze neza?
Yego, sinzi namwe hiyo.
Hano sava, tumeze neza rwose. Ubushyuhe si bwinshi, nta mbeho ihari, ubu ni ibihe byiza cyane.
Natwe akazuba karakanyene n'akayaga nyene reka nini sawa koko.
Andi makuru saho ngaho iwanyu, hari icyo wasangiza abakunzi b'Ijwi rya Amerika aho ngaho i Bujumbura mu Gasekebuye?
Hino ikintu kihari, itomati zireze neza cyane, n'ibyamwa birahari biryoshe bisosa. Mandere n'imicungwe. Ibyamwa nibyo bihari kweri, bimeze neza, n'umutekano mwinshi mwinshi.
Ubwo ibyamwa niba byeze, ni ukuvuga ko bitazimbye?
Oya, ntibizimbye koko.
Ubusanzwe mu mujyi cyangwa se mu bisagara hakunze ibintu birazimba cyangwa se birahenda, nk'uko tubivuga mu Kinyarwanda, ariko urumva ko mwebwe mumeze neza?
Reka tumeze neza kweri, ibyamwa ntibizimbye.
Imana
ishimwe. Ibizimbo biriko birera, biriko biramera neza byose.
Sawa rero, urakoze cyane kuduhamagara. Ubwo ukomeze ugire weekend nziza.
Sawa namwe.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuwa gatandatu aho tubaha umwanya mukatugezaho amakuru y'iwanyu. Dukomeze twakira Serasonera, turi kumwe. Urahagana hehe? Uri hehe?
Ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu mirenge yitwa Mukamumva.
Ndagushimiye cyane kuba udukurikiye uri muri Kongo, kandi nguha ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Sawa kabisa, turashimiye ko nari kumuguha ijambo.
Aho mumeze mute se?
Aya ngaha kabisa, tumeze nabi, umutekano ni mukeya, abantu ni ukurara busanzwe gusa, n'ukuri ho ku misozi.
Tumaze iminsi twumva ayo makuru y'abagenda bahunga kubera imirwano. Nta gahenge murimo kubona, ntabwo ibintu birimo gusubira mu buryo?
Ubu ni yaraje mu karere nyine kiwacu iguhamagaza nyine abantu bakora imishikirano ngo abantu bafite ibitwaro ngo bashimishire hasi ko turabona ngaho nyine umutekano usa nk'uwawe ugaruka bukeya ariko abo abiyendo bafite nyine babafurira n'abantu tubizeye cyane n'abantu babindika buri mwanya n'isegonda
nubwo babasaba gufasha intwaro hasi nta kizere mufite ko bizashoboka vuba
ayaye ni ukuri ntawubizi kabisa nk'uko buri gihe intambara ziraba bakabitwizeza nyine ko umutekano nyine bagiye kuwukora ariko ugasanga nyuma y'igihe gitoya kandi intambara zose ziratangira kandi ari bo nyine bazijyana zitoje
ni ukuvuga ko ibyo baba bapfa cyangwa se ibyo baba barwanira biba bitabonewe igisubizo barahagarara bakongera bakarwana cyangwa ni ibintu bikomeza bidahagarara na rimwe
ni igihe bigaragara kubera ariko iyo baba bahungiye ugasanga bahungiye ahantu hari inzara nyinshi inzara yabarenga bakagaruka nyine bakaza mu muzabo basubira kubigira nyine bakicara mu mazu bagashaka kandi akavuga ikindi kibazo nyine bashaka kwiyoza gusubira nyine mu bintu bazagenda aho ngaho intambara ugasanga kandi zatangiye
none se ubwo nkamwe b'abanyekongo basanzwe mutari mu buyobozi muri abaturage muba mwumva mubibona gute ni iki mwumva cyakorwa kugira ngo ayo mahoro mwifuza agaruke
n'ibyo bizitse twasaba gusa nuko mutuzanira leta mu gihugu ijya kwirahantu kuko twebwe no gutyantu mu mashamba na hantu ho korora inka ugasanga cyane leta ntikoze kuhaza nicyo gituma usanga nyine abantu bamba gufotorana ariko niba dufite guverinoma nyine iturimo hagati tugomba gufotorana tugomba tubanje gufotorana nyine bakadusiga iyumvikana mu mujyi
mwebwe mushaka ko guverinoma ibegera
kenshi dukeneye kabisa ko ushyira ahantu hose nyine ari izo za mayimayi n'abo bagumye hose bakashyira nyine guverinoma ikadushinzwe umutekano kuko ariyo nyine nabo nyine dutera umutekano mukeya muri make
ese basonera guverinoma uvuga ni iyihe ejo bundi ko mwatoraga abadepite n'abandi bayobozi guverinoma uvuga ni iyihe abayobozi n'abayobozi b'ibanze mushaka ni ko baboherereza nk'abasirikare bashobora kubarindira umutekano urashaka gusobanura neza gatoya
ni abasirikare ingabo z'igihugu nizo dushaka
tukabanirira umutekano iyo baje se iyo tuvuge nk'igihe bahageze abasirikare baje nk'abaye nk'imbushyamirane cyangwa iyo baje mubona ibintu birushijeho kugenda neza
n'ubu nyine ntabwo gatekano gatoya gifite n'uko nyine bageze ariko ntibari ahantu hose ni umutekano mukeya kabisa dufite
ngiye twizere ko icyo kibazo ariko mwakigeze kuri leta
kandi n'ubundi ugashobora no kubaza bakagenda ahandi bagasubirayo ugasanga kiriho umutekano kandi usubiye kuba muzi ariko bicaye bakaguma hamwe nyine badasubiye kugenda umutekano waba akarere nta kibazo
twizere ko abashinzwe kubarindira umutekano niba badukurikiye bazita kuri icyo kibazo cyanyu ndagushimiye cyane kuba uduhamagaye
kabisa ntabwo turabashimiye ko mwabyaye ijambo turagutanga n'ibindi nibyo dufite ku mutima
ngiye wikendi nziza urakoze twakire na Arma wiriwe
Jenine
urahagana hehe
jenine mu Burundi
mu Burundi ahagana hehe
ni mu Burundi gusa niko bameze mukuru
Burundi ni bonina ariko ntacyo
mu kirundo
mwiriwe muterero mu kirundo
bara
nuko yee cyo wadusangiza ni iki se kuri uyu munsi wa gatandatu
nashagura ko nyine kugereke ibintu bereze kuvugwa n'umushikiriza manza gucyo inyagwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari abafunzwe n'abandi bari hanze uriya sinzi wenda nimba sinzi ngira njye ni bazako atari ibintu biri ko biva mu butegetsi hejo ariko nanone biba biri ku bikorwa n'akagwe kamwe kamwe dukuri ntawo nigeze mbona aho umuntu anyagwa umutungo waba umuntu afise umuryango umugore mbega abo bana bazoja hehe n'uwo na nyina w'abo bana bari kubanyaga ayo mazi yabo n'amatongo n'ibintu biteye isoni by'ukuri n'ibintu biteye isoni mbega bo igihe bari mu ishyamba atamatongo yabo bigeze bakomako atamazu yabo bigeze bakomako atamazu bigeze bagurishwa n'umudamu w'umukuru w'igihugu yari mu gisagara cya Bujumbura atigeze akomako mwa atigeze anyagwa inzu ariko iby'ukuri biri kubera mu Burundi sinibaza ko by'ukuri ngira ngo bizotabigahera by'ukuri birababaje kubona warubatse inzu ukayigereka kabiri gatatu ukagura itongo ryawe ariko bari kubaranyagwa umwenga sinyagano n'abarundi bene gihugu birababaje by'ukuri harimo nkagaruka ku mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania mbega igihugu impunzi z'abarundi zahunze iki mu Burundi zahungiye he ni igihugu cya Tanzania cyobazwa ibibazo impunzi z'abarundi ziriko zirabona ariko hatogwa ibirwanisho mbega ibyo birwanisho biza gutera abantu batagira inkoho sinumva by'ukuri Tanzania ni jene aza ko nkaho niyo ushobora kuvayo igateka kaza ishyirahamwe mpuzamakungu ngo nijegwe impunzi ryoshobora kubaza igihugu cya Tanzania mbega kiba afite abantu bajejwe umutekano kugira ngo bakingire impunzi z'abarundi bashaka kumirwa nabi mu gihugu cya Tanzania by'ukuri birababaje cyane ni ibintu nawe mwumva si ibintu byo guhisha n'abantu inkoho zivugirayo ziyumvira inkoho zigenda bazifatirayo ziva i Bujumbura sinumva igituma bariko kuri izo mpunzi z'abantu mbega ntibaza kwiruka mu zo mu Rwanda ziri hano hakurya mu Rwanda nibagenda bari kwiruka ku mpunzi ziri mu gihugu cya Tanzania dukuri birababaje cyane
niko sana niki cyakubwira ko izo ntwaro zijya guhungabanya umutekano w'impunzi ziri muri Tanzania ziva mu Burundi
biravugwa turafite natwe inshuti ziri muri Tanzania baratubwira ko bamenewe na inkoho zinjira birirwa barafatwa nibwo barakubitwa ibintu byinshi
ariko abantu bavuga byinshi ntabwo umuntu yahita ahamya ngo ni intwaro zituruka mu Burundi ziba zigiyeyo ahubwo umuntu yakwibaza niba umutekano abo muri Tanzania bawurinda
urabaza umenyesha bakuru w'ijwi rya Amerika wari mu gihugu cya Tanzania nawe agende toza ayo makuru natasanga ariyo natwe tuzaba turiko turabeshya
hari ukuntu bishobora kutamworohera nawe gutangaza nako gutara ayo makuru ubwo
ibyo birashobora kutamworohera bivanye n'abantu baba bahari gutyo nyine bazi ibihugu bya Afurika bifite amateka yayo yo kuburabuza umujournaliste ahari hose muri Afurika niye nka Afurika yose sinovuga ngo ni Tanzania cyangwa Burundi bose bagenda baburabuza bamenyeshamakuru bose za Rwanda za Uganda hose ariko hari hakwiye ibyo bintu byari bikwiye kuzabihagarara
abanyamakuru mu Rwanda barabuje
haru kigenga kuvuga amajambo amakuru yishakiye bidahuye n'amategeko y'igihugu
n'ukundi wifa ubifitiye gihamya hanyuma se umuntu ntanubwo agomba kuvuga amakuru uko yishakiye agomba hari umurongo ngenderwaho ibyo nibyo ntabwo umuntu yabyibagira
hari umurongo nyine ntarengwa ariko mugabo nike yari urakivuga nk'ubu ndashaka ndakubaze nk'ubu mu gisagara cya Bujumbura ubu hadutse abantu bafite imipanga bagenda batema abantu hari uwaje gutema mu Gihoshya umukobwa bahatse gutema mu Gihoshya
uyu munsi
nijoro
batemye umwana w'umukobwa abamutemye hari baba bafashwe cyangwa
bashatse kumutema ariko imana yarakize ntibamutemye imyakanye yose za kinindo zose bagendera imipanga za mutakura bagendera imipanga none iyo mipanga niyo gukora iki mu igihugu niyo gukora iki ariko nanone reka tubirindire imana imperuka tuzotora tumenye ikizova mu ibi bintu biriko biraba mu igihugu bizotora bimenyekana ariko namwe muzabibona muzavuga muti abantu bavuga ibintu byo biriko biratubabaza mbega abashinzwe umutekano bari he ubu kwezi mbonera kure ziriko zirasirikira mu gisagara cya Bujumbura ariko zishinzwe umutekano nibo bapolisi n'abasirikare
ko Gabriel
zaca ibitoki ubu nta musirikare akihari barabirukanye
Gabriel twari tumaze kuvugana mu kanya Arma Gabriel twari tumaze kuvugana mu kanya ari Bujumbura yatubwiye ko umutekano usesuye
umutekano nasesuye urozo hamagara abanya cy'ibitoki bakubarire ko abasirikare bahari birindo babyirukaje babyirukanye kubera traffic impavu babyirukaje
iyo none se ubu nkawe urebera ibintu ahabona ukavuga uti abantu baranyagwa amatungo ukavuga uti abana nab'igihugu ntago umuntu yagombye kwamburwa ibye cyangwa se abungabo bahunze bafite bari muri Tanzania bafite umutekano muke ibyo byo ni bibazo byose naho ubwa ubona nk'umunyagihugu ubashize kufata akakanya tuguhaye icyo wasaba ababishinzwe bagombye kubishakira umuti wabasaba iki muri makeya
uraje ni mvugo ziriko ziravugwa hari mvugo zerutse kuvugirwa mwira nta cyitoki zo kunyaga amatongo ni ibintu byavuzwe no kumara byumpuzo mpanga byose barabyumvise sibyo harimo ngo abito abanyagihugu n'abene gihugu ibyo ni imvugo tumenyereye tutamenyereye mu gihugu ndimo kuza kunyaga amatongo mu mugamba nge nasaba umukuru w'igihugu yahagarika ibintu byose bikorwa mu Burundi guhagarika abantu bagenda mu ijoro kugira ngo umutekano ugaruke mu gihugu bareke kunyaga abantu bene Burundi babareke abihagarike abantu babe mu bahoro babe mu mahoro hama igihugu kibanaje kigiye umutekano n'andi bitagenze gucyo hazakwa mari kwa kavuyo hazakwa mari hari bibazo birenze iyo ndiye nk'umunyamabanga asenze de kuza kuvuga amajambo nk'ayo muntu y'ibitoki kunyaga amatongo mwarabyumviye byake kukwira de igihugu yabivuze ntiyabivuze ku mpamvu ashobora kuba azi natwe ibyo tubihe izindi siguro kuza ngo muzamugamba ari amatongo ya ngo manini manini yabene igihugu ngo azo yaha abene igihugu ni ukuvuga iki n'umunyagihugu iyo ni siguro namwubaza uriya ndayishimiye murakoze
yee urakoze ubwo bazajya babasobanurira uko bazajya babikora ni impamvu yabyo reka ubwo tukwifurize weekend nziza wihangane kuri bibazo byose
murakoze namwe weekend nziza namwe
yee radijwe rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twakire na Reverien Reverien uranyumva
ndakumva mwaramutse neza
yego mwiriwe namwe murahagana hehe
mu karere k'ibiyaga murakomere iyo twijwi rya Amerika
turaho ibiyaga bigari n'ibinini uri mu kihe gihugu
ntabwo sinye kuvuga hayo muri ibihugu nyene byo muri Afurika
kuvuga umutekano
yego
ntacyo ngaho tubwire icyo wasakaga kusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika
mbonye ke nagomba kuvuga hari inkuru yaciye ku maradiyo y'abanonotsi bagiye abakinnyi bagiye guserukira Burundi bamaze igihe bafungiwe muri hoteli muri Brazil muri Gabo tuka ibintu bikwengeje kubona leta y'u Burundi ibura amafaranga 5,000 by'amadolari byo kurihira abo bakinnyi kandi bari batahukanye uwo imidari bakagira bakemera yuko bafungwa ni ibintu biteye isoni ku gihugu cyitwa ngo ni igihugu ngo kigize ngo gifise ngo kiyubatse
ahubwo bitanu ntabwo byageragaho byari bine n'ibindi
biragaragara yuko Burundi kweri ubugeza hakemba kubona babura amafaranga yo kubagombora bagafungwa akamara igihe kingana nk'uko bafunzwe
barimo barabyiga ariko rero Reverien barimo barabyiga ikibazo ntawahamya ko amafaranga yari yabuze hari ibyo basabwaga gukora mbere batari banyuze mu murongo basabwa hanyuma ubwo n'ikibazo kirimo kirigwa hagati ya hagati mu ambasade n'u Burundi barimo barabikurikira ubwo rero ndumva kizageraho kikabonerwa umuti ntabwo twahamya ko ari amafaranga yabuze nta uzi uko bihagaze ariko turizera ko bizabonerwa umuti
reka tubirindi ikindi nacyo nagomba kuvuga hari impunzi zahungiye hagati mu gihugu mu masite y'abateshejwe izabo twumva baheruka gukura abasirikare mu ibanga bahora bacungera
aho ni nka hehe
makaro za Ruhororo, Muyinga na no muntu zenya za Musenyi bagiye barabakura yo nta uzi ikintu kinyegeze inyuma mu iryo kurwa ry'abasirikare kwizo nkambi kubera turazi yuko ntabwo zirabwa neza n'ubutegetsi buhari mu bisanzwe nta uzi ikintu kinyegeze inyuma
ni hashize igihe kingana iki mu byumvise ko bahakuye abasirikare
bo haraciye nk'iminsi ishika nko kuri itatu twumva bara ntawuzi impamvu igituma barabakuyeyo hari igihe usanga dufise amakenga yuko boshoboye kubagirira nabi kubera mbonera kure zihora ziza kubiyenzaho bagira bashaka kuza kubadurumbanya ngo bahave babakure ku ngufu ariko sinzi ikintu kinyegeje inyuma agomba gukora nyine imigambi yabo
reveriye reka twe gutekereza imigambi mvuga nduva ari nk'imigambi mibisha ariko rero ntabwo umuntu yahita afata umwanzuro ngo atekereze ibyo ngibyo reka tusabe nk'ababa badukurikiye muri uyu mwanya baba bazi iki kibazo uko giteye kuko burya n'abantu bashobora umwe ashobora kuvuga ibintu akabwira undi inkuru igakwira kandi ishobora no kuba atariyo ubwikiza nuko uwaba twumva muri uyu mwanya wabazi ayo makuru azi impamvu abasirikare bahavuye hashobora kuba hari n'uburyo bundi leta iteganya kubarinda cyangwa se mu bundi buryo ibarinda nta wamenye ubwo niba hari umuntu twumva aduhe amakuru atomoye kuri icyo kibazo ufite impungenge
ego twabifitiye impungenge kuba tubibwirwa n'abariyo bose barabitubarira kubera twese twarutse ariyo turi nubwo nyine
nibaduha umucyo rero ababa bafite amakuru nyayo turabisabye rwose niba hari umuntu twumva kandi washobora kudusobanurira tubwire
iyo nkuru muze muyikurikirane kweri bigire bimenyekane twumve umugambi waba bagamije bakora kwa turazi yuko babatoteje kuva kera nta wuzi impamvu
ninda gushimiye reverie ubwo
ego nawe urakoze
wikendi nziza
igitondo cyiza nawe
nk'uko nari mbivuze radiyo Ijwi rya Amerika ijambo buri muntu wese urisabye turarimuha ndibwira rero ko uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kugira ngo dusangire inama n'ibitekerezo ni kuwa gatandatu nk'uko bisanzwe ikiganiro muri isanga tubafungurira imirongo tukabaha ijambo ku buryo buri wese yarakwiye kugira ubwisanzure kandi mu bwubahane tukaganira tukashyira hamwe inama zubaka ubwo rero reka twakire na Elisa ku murongo wa telefone Elisa
mwiriwe neza
mwiriwe urahagana hehe
undi amazina yange ni byose n'Imana Elisa nk'abandi mu Rwanda mu majyaruguru mu karere ka Gakenke
yego mwiriwe mutahunga
rero ego
mwiriwe mute mu Gakenke
ndiwe neza haramutse umunsi mubi ariko kuri uno mugoroba turabona akazuba kameze neza kamwe bakunda kwita kibera inka
umunsi mubi ni ukuvuga ikintu ukuvuga ko haguye imvura hari hakonje
haramutse nyine hakonje imvura irimo ishaka kugwa ikirere
ikibunda
hari imbeho ni cyo cyari bishatse kuvuga
mu bisanzwe ariko ubuzima bwifashe gute
bisanzwe ubuzima bumeze neza ibibazo bari rusange gusa mbere na mbere nabanza nkabashimira uburyo muduhe ijambo n'umwanya tukavuga ubundi ngiye icyo nshaka kubasangiza hano nyine mu majyaruguru muri Gakenke urebye iterambere ririmo riragenda riza urebye n'ahari nyine h'icyaro ariko uko biri kose leta y'u Rwanda nka gahunda ifite yo kugeza ahantu hose amashanyarazi ubu imisozi yose irimo kugenda igeramo amashanyarazi ariko ni ikibazo nyamukuru urebye urabaza mu misozi nta hantu hadakunda kuba amazi usanga abantu bamwe na bamwe bagiye bahabwa nk'amakashi pawa ariko ugasanga ntibacana umuriro kubera ko batabonye ubwishyu bwo kwishyura ariko bakavuga bati nibura yoba barabanje kuduha amazi noneho hagakurikiraho umuriro kabisa te kuvuga ngo gahunda ya leta y'u Rwanda ni nziza ariko noneho uko bari kutugeza umuriro nibakire muri gahunda no kujya uwo muriro ugizenduzana n'amazi kuko byo bibabaje umuntu aravoma ahantu kure mu misozi ugasanga aramara nk'isa ebyiri ataragera mu rugo urumva iterambere riba ritaraza neza ariko nubwo tuba turi kuryinjiramo
akavoma kure ariko hari n'abavoma n'amazi mabi nayo abaviramo kurwara
icyo nshatse kuvuga nk'ubu wenda turi mu bihe by'imvura watumereye neza kuko tuheri tubasha kureka amazi wenda umuntu akaba afite ariko urumva niyo amazi utapfa kunywa
njye mwibuka kuyateka
urumva akeneye isuku ihagije ariko nk'iyo migezi ihageze umuntu akaba yabona amazi y'isoko birushaho kuba byiza n'isuku yayo wenda ibirimo ariko nk'ubu mu mpeshyi aba ari ikibazo ubusanga ari ukugura amazi ijerekani ni 200 250 kandi ayo mafaranga muri kino gihana barava bari ntaho
yeah,
ugasanga hari ababa baganira ahandi abantu baba bateranye baganira ati nabo ba mbere yo kuduha uyu muriro baratwihereye amazi urumva ibyo byose ni ibibazo mu muturage abafite
uravuze uti imigezi ihageze imigezi yo banza ntawayimura aho iri ahubwo ndibwira ko washaka kuvuga amariba
amariba nyine hari uburyo nyine bigahunda baba bakora yo kwegereza abantu imigezi y'amasoko gutyo abakogota hari amasoko bakaba bayageza ku misozi runaka
uti guverinoma yashyizeho uburyo bwiza bw'amajyambere uburyo gahunda zishyira mu bikorwa niho hagombye gusuzumwa bakabaha amazi mbere yo kubaha umuriro
byose kuri gahunda ya leta nyine bo baba bafite ukuntu babipanze ariko kimwe kibanjirije ikindi kigakurikiraho ibyo bintu birushaho kuba byiza cyane ariko nanone bakajya bareba ahantu ibintu bikenewe cyane kuko bamugana n'ubwo nk'umuturage uvuga gutyo hari igihe ababona umuriro atarawukeneye ahubwo yari akeneye amazi kandi koko amazi turabizi ko ari isoko y'ubuzima ni ingenzi cyane ibyo byose bihari
hashize igihe kingana iki nk'ubwo nk'iwanyu mubonye amashanyarazi ariko mudafite amazi
umuriro hashize nk'imyaka 3 ariko amazi yonyine ubwo ni ukuzajya mu masoko hafi mu bishanga
sawa ubwo twizere ko bizagenda neza gahunda zikajya zigenda zikurikirana uko bikwiye urakoze cyane
ya nibyo leta yacu iturebera ibyiza n'ibintu ntabwo tubigaya nyine nuko aba ari ibyifuzo byacu dukurikije umubabaro tuba dufite
oya nibyo rwose gutanga ibyifuzo regane naho n'ababayobora cyangwa se bashinzwe kubibagezaho bamenyera icyo mukeneye mutabivuze ntabwo babimenye urakoze cyane kandi ukomeze ugire weekend nziza
murakoze namwe baberuka
yego urakoze twakira na James ku mirongo ya telefone uranyumva
Yewe
neza.
Yewe neza.
Yego. Urahagana hehe?
Yewe ndi mu gihugu cya Malawi mu mujyi wa Brantyre.
Yego. Mumeze mute sanga ho Brantyre?
Muri Malawi aho Brantyre cyaho.
Nuko.
Ese ko nyine ni kina kutse.
Kubera?
Kera amatora haba amatora kuri 21 bagenda bakurika iminsi yo gutangaza amajwi uko batangaza umunsi bakawusubika bavuga amasaha bakongera andi kugeza n'isaha urwego tugeze mu rwo gukora hagira n'abakarane bagira icyo bavuga ku ifungwa igataha n'amabanki kuri izo zina kubera yuko amabanki ujya kwemekwa na banki zirafunze kubera ubwoba bwari
birafunze kuzageza ubwo ni ukuvuga ko bizagera igihe bazaba batangaje amajwi
nta munsi bazaba baratangaza wemeye kuko baravuga ko akane bari buyatakuba bato babaye kwa karaba kwa kare kwa gatatu batangaza byavuye amajwi by'agateganyo ntibabitangaza barabyimura ejo nibwo wari komisiyo y'amatora yavuze ko igomba gutangaza ibyavuye mu matora kuko bari bageze kuri 99% bako bagomba kubitangaza komisiyo y'amatora kuvuga yuko yakiriye ibibazo byinshi cyane itagomba kutangaza ibyavuye mu matora bakabaje gukemura ibibazo barenga bavugane n'abakandida bariyamamaje n'amashyaka yagiye yiyamamaza kuko hagaragara ko amashyaka atatu ariyo ahanganye cyane no ukintu cyo kwumvikana rero kikinanira na bakavanga yatsinze kuko kubwambira batsinze opposition yari yatsinze buke bogeye gutangaza ibindi byavuye mu gice cya kabiri ishaka ari ku butegetsi yatsinda no habaho gutegereza ko bageze kuri 65% abaho gutegereza ko bagera kuri fine bigera kuri 100% ngo bitangaze bavuze ko bitangaze ryake kwa tatu satatu nabwo ntibabitangaza mu gitondo komisiyo y'amatora yahamagaza abanyamakuru yaravuze ko ibijyanye ikiganiro n'abanyamakuru saa mbiri zigeze zaga ko ari saa saba
uravuga mu gitondo cy'uyu munsi
yes mu gitondo cy'uyu munsi
none mwategereze nta byabaye
saa saba zigeze komisiyo y'amatora yahita ivuga yuko ntacyo yatangaza ubundi uko abantu bagomba gutegereza saa 12 za nimugoroba none abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba ko bari kwiga bari ku butegetsi nabo bakaba ko bari kwiga ngo mbega ibyaha bwatashye mu bantu nta muntu n'umwe ufite umutima utuje
reka twizere ko bitari bukurikirane n'urugomo nk'uko hajyaga biboneka hamwe na hamwe mu matora
birashoboka cyangwa ntibishoboke kubera ko leta ntabwo ikunzwe noneho leta yarashaka umusaza urashaka gukomeza kuyobora noneho n'abatavuga rumwe n'ubundi utavuga rumwe n'ubutegetsi nawe niwe uri kuzamuka cyane kubera ko ubungubu yagize imbaraga nyinshi cyane kumwiga kuko biri kugenda byiyongera niko n'uburakari mu baturage buri kugenda byiyongera n'umujinya ukiyongera
rega buri ugiye mu matora abashaka gutsinda n'ubundi yaba ari uri ku butegetsi cyangwa utaburiho
bose bafite umujinya kuko ikintu cyacuzana umujijo ni ukuba bwa mbere bagitangaza ibyavuye mu majwi by'agateganyo ishyaka riri ku butegetsi ryaratsinzwe ryarushijwe ibice bitandatu buke batangaje ikindi gice cya kabiri bavuga ko ishyaka riri ku butegetsi ryarushije iryo ryaritsinze ishyaka rya mbere bwa mbere iryo bitewe mu siti ryari ryagize 36.5% iri ku butegetsi ari bya DPP ryagize 36 n'igice kimwe urumva bari barushengeye igice
none se ubu none James ikibateye impungenge ni iki aho ngaho mufite ubwoba bw'iki muratinya ko ishyaka riri ku butegetsi ryatsinda ni uko batavuga rumwe n'ubutegetsi batsinda ni iki
niko byagenda kose mvuru ze kuvuka ze ni hawe kuba ibi bitavuka ari abamana yuko imvura iweze igomba kuvuka kuko kugira ngo yemeze ko uyu yatsinze kuko ubundi bitangaza bimaze gusohoka hari amashyaka yatavuga n'ubutegetsi hari wari wa visi perezida hari n'undi nawe wari uri ku ruhande wa emusiti we bamaze gutangaza yuko komisiyo y'amatora itagomba gutangaza ibyavuye mu majwi itarangiza kubishyura ibibazo byose bayishyikirije kandi komisiyo y'amatora yatangaje yuko nimugoroba iri butangaze bimwe mu byavuye mu majwi kuko bamaze kugera ku 100%
bimwe mu byavuye mu majwi cyangwa amajwi ya nyuma
mu majwi ya nyuma none ishyaka ryari ryatsinze bwa mbere mu majwi y'agateganyo rikaba ritangaje rivuga ko ryatanze ibirego kuri komisiyo y'amatora ikaba itarasubizwa komisiyo y'amatora ikagomba gutangaza amajwi
none abaturage muri make bameze gute aho uri abaturage bameze gute umwuka uhari ni uwuhe watubwira ko bari mu ngo gusa
bararebana kuko ni amashyaka ahanganye kandi asaba abayobozi abayoboke ubwabo umwe aravuga ati ntidutsindwa karaba n'undi aravuga ati ntidutsindwa bati karaba ati kari twarasinze baravuga ko bari gutsinze amajwi ko bari kwiba
bivuze ko mwe mwifungiranye mu mazu ntabwo musohoka
akazi niko gafunze ariko mu mazu turimo turatembera karaba nzi ko bimeze ni ukuvuga ngo igitegerejwe ni umunsi wo kuvuga ngo byagenze bityo tukareba ikigomba gukurikira
reka ngushimire cyane kuri aya makuru duhaye ayaho ngaho Brantaya mu gihugu cya Malawi urakoze cyane
murakoze nanjye
radijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho dusangira amakuru iwanyu tujye mu Rwanda Louis Michel uranyumva
murakoze Eugenie muraho ariko
muraho neza
waramutse
yego mwiriwe
waramutse cyane Eugenie
yego ndabumva rwose twiriwe neza ye mumeze mute tsava tumeze neza ntacyo rwose twinubira dufite akazuba dufite ubushyuhe buhagije hameze neza mwebwe se
eh ana mu Rwanda natwe yimeze neza ubu ngubu ejeni ariko dufite imvura nyinshi
ipfa kuba itarimo kwica imyaka cyangwa gutembesha amazi ubwo ni amahoro
namara rwose nta kintu ndumva yangije ariko iragwa ubundi yagomba gukora mu kwezi kwa kane none iki gihe kandi iki gihe nibushe nawe bikubwiye iki gihe kigiye kumeneka ubwo rero ni ukuvuga ngo iragwa kandi iki gihe binye yangije ariko bikeya ubundi bwe buri gihe uziko ari umwami bishakwa bishakwa
nuko
ubwo rero ibyo nicyo cyakuye cyaka ngewe uyu munsi
yego
ubushize mu kiganiro giheruka cy'ubuzima cy'ubushize ndagira ngo nawe wari ukiyoboye muganga yatuganiriye ku bintu birebana na ukugwingira kw'abana mbega nabuze umwanya ngo mubaze ariko iyo njya kubasha kubona akanya ngo mubaze mana mubajije hari ikintu abakomeza ba buri gihe bakavuga ko umwana burya tubaze ikibazo ntabwo umuntu aba yibarije kuko njyewe urerenze umurongo wa gatanu ariko hari n'abandi bafite icyo kibazo ubugira ngo n'abandi bacyumvireho
yewe harababarizaga n'abaturanyi abonye umwana w'umuturanyi yaragwingiye akavuga uko yabibonye nagasaba inama ntabwo umuntu aba yibariza buri
gihe uburenge akabazo nagize bamwe bamubajije ngo mbona akanya batubwira ngo abana umwana agomba konka amezi atandatu akimara kuvuka kuko nk'aya mategeko y'umuntu nta kindi kintu avangiyemo nyuma y'amezi atandatu bakabona kugira ikindi kintu bamuha ariko njyewe najya kwibaza ndavuga ntariko se ubundi umwana ari amabere abiri y'umubyeyi aho ntabwo yagenewe konsa umwana umwe ubundi ni umwana umwe njyewe niko nkeka ariko ntabwo mbisobanukiwemo noneho hari ubwo bigera gutyo bajya kubona umubyeyi abyaye abana babiri cyangwa se abyaye abana batatu ejo ni abana batatu buriya umubyeyi yabonsa amezi atandatu ngo babahabwe ntabwo bazavamo ikintu cyo kugwingira noneho mba nabaje muganga icyo gihe umubyeyi abyaye abana barenze umwe ko byumvikane ko ari amabere yagenewe konsa umwana umwe amezi atandatu akabyara babiri cyangwa akabyara batatu birari ku isi yose rwose ntabwo ari mu Rwanda honyine icyo gihe byagenda bite nta kindi kintu umuntu yamwongereraho dore ko noneho yanatubwiye ko aya mata amatama ntabwo yemewe kubera ko igifu cy'umwana mu kiba kigari cyashobora kuyakura
ndumva barakurikiye rwose
muganga icyo gihe umuntu yabyaye abana babiri yabigenza ate yabaha iki kugira ngo kwa kugwingira kutazazamo kubera ko icyo gihe abana babiri ntabwo babonka ngo bahaze dore ko barenga bashobora kurengana babiri bakaza ari batatu rero ubundi ntumvise muri kenya wabyaye abana batanu
bibaho rwose abana baravuka ari benshi muri kino gihe bisigaye biriho cyane ndumva ikibazo ni ikibazo cyiza cyane ni ikibazo cyiza cyane ndumva yatwemereye ko n'ubundi azongera akatuganirira buriya tuzongera tumutumire hari n'abandi bari basigaranye ibibazo
urakoze cyane Eugene wanamutse rwose ko azagaruka aramutse agarutse icyo kibazo cyanjye rwose nubwo ntaho n'umurongo uzakizirikane n'ubwo uzahora uzakizirikane azamutubarize uko byagenda icyo gihe urimo ko ari ibi byaba bikomeye
rwose nibyo ibyo uvuga nibyo ndumva ari ikibazo cyumvikana gifite ireme tuzamutumira hanyuma ubwo mumubaze n'ibindi mutabashije kubaza urakoze cyane Rwimisheri
urakoze cyane Eugene ukomeze kugira umunsi mwiza kandi wikendi ukomeze kukubwira Eugene muramutse murakoze
yego namwe mukomeze kugira wikendi nziza dukomeze rero tubagezaho ikiganiro muri isanga ariko mwe mwumva aka karirimbo ka Karasira indirimbo yise twabapfaga iki
Ari mamu, usi ta manu tu tu tu. mutima urwango n'ibigo mbega
Turangana ngo duhanganiye intebe z'icyubahiro turebana ingwe ngo ntitubayeho mu rwego rumwe ntazikiye ntitucike na karutega turarushinga no guhemuka ishyari inzangano ubugome biradushe
indirimbo twapfaga iki ya Karasira Clarisse ni indirimbo rero irimo amasomo menshi yerekeranye no kubana neza abantu batagira ibyo bapfa umuntu akisuzuma noneho dusubire ku murongo wa telefone twakire na Rafiki Jean de Dieu uranyumva
ndakumva neza
wiriwe
wiriwe neza
urahagana hehe
Kigali mu Rwanda
mu Kigali wari wavuze ngo ntago tujye tuguhamagara
ya nari nunze gushyiraho nimero bikarangira mutamumagaye
ariko rero burya tuba twakugerageze n'ubu ngubu twakugerageze ntabwo telefone yawe yacagamo
ntabwo yariho
nabonye wari waturakariye ko rwose nta utazongera kwandika njye kubita inkoni zamba ntabwo ari amakosa yacu ariko tubahamagara tukababura
nandikaga bikarangira mutamumagaye kandi nari mbikoze inshuro zigeze nko muri eshatu
ni burya rero ntabwo ari twari icyo umuntu aguhamagaraga akakubura yaguhamagara nticemo ku buryo rero ntabwo amakosa mwayadushyiraho kuko ikiganiro ni live ntabwo umuntu yidaciyemo urongera ugafata undi.
Ya harije ejo undi mu kiganiro cy'umuco narinde onoraine nanze no kwivugira n'umuntu yamagara nkakupa kugira mutaza kumbura ariko biza kurangira n'undi mutamamagaye nuko
hanyuma uhiturakara ya wirakara nshuti ngaho tubwire rero cyo wifuzaga gusangira n'abandi ku ijwi rya Amerika.
Ya nifuza gusangira n'abandi kuri ganiro nyine bitandukanye mugenda mugira mu byo turi birasunezeza kandi biradushimisha. Uyu mwanya mugendamo abantu ku buryo aho bari hirya no hino babasha kuganira nabyo biradushimisha. Ni ikiganiro kidushimisha cyane ku buryo bibasha gutuma tugenda tumenyana. Hari n'abagenda bahura nyuma nko ku ma interineti.
Navuga nk'abahurira nko kuri Facebook.
Ya bigenda biduhuza kuri Facebook kuko iyo mwanditse hari abo mwandika nyuma mugasaba ni friend request.
No, ku kiganiro kugushimisha cyane ni nk'iki? Ikiganiro kigusimisha cyane ku by'umwihariko kuri wowe ni iki cyangwa icyo wumva abantu bakunda?
By'umwihariko nshimishwa n'ikiganiro cy'amakuru amakuru mutanga n'iki kiganiro isange muri rusange kiranshimisha.
Ni muri isange?
Muri isange kiranshimisha cyane kandi muduha n'amakuru meza. Buriya ari amakuru muduha ni meza turayakunda cyane. Usanga abantu hano mu Rwanda twese twashyizeho ntabwo dushobora kuyatangwa na rimwe.
Nibyo urakoze cyane, birashimishije kuba mudukurikira kandi turanabibashimiye.
Ya natwe turabashimiye abanyamakuru bose b'ijwi rya Amerika.
Niba nta kindi ushaka kongera ahubwo twakomeza.
Kandi murakoze cyane ariko mwazadushyiriraho nk'igihe twajya dusaba nk'indirimbo za hano mu Rwanda kugira ngo turebe ko zazamuka ku ruhando mpuzamahanga.
Turimo kuzishyiraho n'ubu. Ntiwumvaga ko twadushyizeho se twapfaga iki ya Karasira?
Nari mbyumvise ariko twasabaga nk'umwanya waba ari rusange nk'uyu ngwenda natwe tukajya duhamagara tugasaba indirimbo z'abanyarwanda ku ijwi rya Amerika ku buryo zazamuka nazo zikajya zicurangwa hirya no hino ku isi.
Birahari ariko dufite ikiganiro cy'umuziki nuko kitari live, ariko mushobora kwandika mugasaba indirimbo ukavuga ko ushaka niyo ndirimbo w'umunyarwanda. Hari n'ukuntu duhamagara nk'umuhanzi nawe wasohoye indirimbo cyangwa wifuza kugira icyo aganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika tukamuha umwanya.
Ibyo ngibyo bigezweho turabizi, ariko hari igihe icyo twakwifuza wenda nk'abanyarwanda nuko mwashyiraho turabizi ko ku wa gatandatu icyo kiganiro kijya kibaho, ariko turifuza kwenda byaba nk'igihe cya nimugoroba mu masaha nimugoroba nko kuva saa munani wenda kugeza mu yandi masaha nimba nta biganiro wenda ibindi bimwe mufite kugira ngo tujye tubasha kubikurikira. None tunasaba indirimbo z'abanyarwanda kubera ko usanga ibindi bihugu bisa nk'aho byateye imbere mu ndirimbo zabo, ariko hano mu Rwanda nyine birakomeye cyane, ntabwo ari ibintu byoroshye bibaho zigacurangwa hano mu Rwanda gusa.
Okay, tuzajya tubaha umwanya rwose ubwo icyo gitekerezo cyawe wenda nzageza kuba bishinzwe. Urakoze cyane Rafiki Jean de Dieu, nkaba nizeye kandi ko umubano noneho usubukuwe ko nta ngingimira usigaranye.
Ya ntangingimira kandi murakoze cyane kuri uyu mwanya mumpaye.
Urakoze ko ukomeze ugire weekend nziza.
Yego namwe mugire weekend nziza.
Reka twakire Leonce urahagana he?
Nuko ndamagana mu gihugu cy'u Burundi.
Wiriwe neza?
Wiriwe cyane nuko na makuru yanyu
ni meza. Ngo urahagana hehe neza mu Burundi?
Mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura.
Yego komera rero. Ikintu wifuza rero gusangira n'abatwumva muri makeya, ndabona turimo tugana ku musozo, ni iki wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Ni ukuri ikintu nshaka kugezaho abakunzi banjye cyangwa gusangira nabo, ndashimishwa cyane byimazeyo ukuntu mutwohereza amakuru yanyu. Nkongera nkababaza n'ukuntu mu gihugu cy'u Burundi tucyumviriza ijwi rya Amerika. Ni umubabaro ntangere kabisa. ikindi nashaka ho kugezaho inshuti zanje abakunzi banje baba bari mu gihugu cyangwa batari mu gihugu n'ababwiza ukuri ko ndagera mu cyane byimazeyo
nibishobora
kutazanya imva mu minsi iheze
urageramiwe
ndageramiweho n'ejo haheze bari kunyiruka ko noneho
abandi bakwiruka
ariko Imana yarakinze
na nibande bakwiruka n'abasirikare n'abashinzwe umutekano ni iki
ni ya misere sore yiti mbonera kure niyo yanyiruka ko noneho intora ko ndi mu mugambo semele ikongera ikanyagiriza ko noneho nagiye mu bantu bigishije gutora oya rero by'ukuri ndafite inshuti ziri hanze ndafite abagenzi bari mu Rwanda hehe muri Congo n'ahandi ashobora kubyaza ndemera kuri telefoni nibambona
oya humura
nibambura nibambura ntibazasibaze
oya humura ni wose humura ntacyo uzaba ihangane
aho bigereye mbona ari ikibazo byanteye ubwoba
wihangane rwose ubwo ndabona tugeze ku musozo rero w'ibiganiro twari twateganyije muri uyu mwanya nkaba mbashimira mwese kuba mwaduteze amatwi nshimira kandi abafashije ku buhanga bw'ibyuma na Geoffrey Mutagoma wakiriye amatelefoni yanyu na engineer wadufashije kugira ngo amajwi yose abagereho nkaba ku muri mikro ya Eugenia Mukankusi mwakoze mwese rero kandi mukomeze kugira weekend nziza mwe mwumva akaririmbo Mile ya David Batolo.
Kupangu imekuwa patashika. Ninaomba dasha unipe dakika.